Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be hedi be jam nyalle modo hede ngone kiki talatare noga e jetti lewru fevrier hitan 2023 sappo jeddi yamde yakori masilima chapanna e joy Ousmane Niari bulle kabaruji do gagni kante to boggi jande to. Kawara jo lamu hakkunde re leydi meden di hokkama kenyan dewtre tilinde bangala nugal sari leydi men di ko wonno tumbande temedere e chapande jena e joy warti temedere e chapande jena e go'o wate referendum ngaji di ana kani wadade le lewru mars warorundu. E intingol la morde ana heddi wadde metti yonki leydi meden di diude gawo yaade menaka wartude mahu imbe hewbe imi dari wadde majireji dossier de la semaine ana fawi do kabaru demle leydi meden di edon fawi do nyaloma kejanaado demle interde ko yambina nogay go o lewru fevrier ndu yodi woni sembe kabaru jidi kikida ko bismillah moro heda tiju tamani dewtere tilinde nuygal sariya wattama e juude horejo lam hakkunde jo altinere kenyan noga e lewru fevrier ndu leynde windande cagitinde tumbande ko wonno temedere e chapande jenay e joyi ngarti temedere e chapande jenay e go'o e wi fedde timminde golleji mudun ngal nuygal sariya hokkindirgol hakkillaji hakkunde mabbe latake sababu faabe jewto tobbe kewde faabe duretin famke en alisise
lamido fedde chubado fa yutina golle nuygal sariya herni lid amende warto fa jodo do mudum o dum kanko purfo ser fuseni samaki ka holiti wiide tobbe yogaji le dewtere ne be biddi noné ka soccama itama hen fa laabi yogaji winditama goddi do rentinama beedari du wada ma hen o do nuygal sariya herni lid amende warto fa jodo do mudum o article ngaji jeegom tekkudi woni baytaadi le hen don article ngaji kawloji hala demde de lid amende fa yotto hom fu wada dina mudum kanye sembe fusude assemblée national o inde ho conseil de la nation mo be dokino assemblée nationale di dobale leede amendi o wadama sena bindi godan nodi itude kananke leede jonde mudum nadu député chubado famu hokama idundu ko jewta kasen e galdo nugal sariya herne leede amendi warta fa jodo do mudum o ana wodani kejaabe malin kobe jodibe sel beedu ko wodani kabaruji mu em latige article le deuterene ko jewta hen kasen ko du woni beedude adadu yimbele chubabe mbobe wedondirde juude mu em faita kana ko be yogabe chubabe o do projet de constitution so o jabanama urdu kana ke lam hakkundejo o wara o holite malin kobe le lewru mars ngarondu so be jabani moni o wara o lonto constitution gondo to ilal hitane 1992
nde deuter parti politique nga jogaji jabanay don le maji ana hen rassemblement pour la justice sociale rjs e wi horejo o parti abdoulaye traoré o lam hakkundejo wala sari waylitinde nuygal sariya ngal o mandarta e lam o sele o projet yalla e wimakko pati ɗum laato tiɗallaji kisi keɗe ko Abdoulaye Traoré horejo parti rassemblement pour la justice sociale RJS wi Alhassane Diakité do faccitango Alicisse.
Hande halde hala waytigol nuygal sariya mo leydi amendi jooɗiɗo muɗum e hoore yo yeddude sariya sabi kanko kananke laamu hakkundeje o hoore o hunuke no wiɗo o teddinam nuygal sariya mo leydi amendi jooɗiɗo muɗum o wattuno o wari laamu on laamiɗo hande laamu hakkundeje o halti yeeso malinkoɓe e yeeso Allah wiɗo o teddinam nuygal sariya mo leydi amendi jooɗiɗo muɗum o nga hande tewtugol makko waytide ɗum e hoore yo yeddude de kongol makko min kam en narda kanan kobe lam hakkundejo o wirfo o caggal be ngada golleji baltinoji hakkile yalla no be gordata jango ana ura no be gordi hande
sakira abri kabaru fa ando de ba hebude do be ande de do helame facebook kanya compte twitter ministre kumini do dewrin tinal kanye kumini do nedda ko do woni colonel Ismail Wage e Umaru Jara jeyi bete talatare de to kani bonzoto fanda yagul mabbe ton ana fawido waltinde hakilaji himbe be masibaji kewti tiagal bonandaji ngada di ton wi kanko Adama Jara sous préfet arrondissement kani bonzo no be kanan ko be didon leydi meden di nabini be tidallaji kewti milioji nogay sefa sariya pawido do waylitingol sariya wote himbe be CNT Conseil National de la Transition e jabbini dun na le e jonde ngadi handa nanoga e jetti lewru février nduka non himbe CNT be darti e lam o beede himbe darantobe golleji carte biométrique kanye du pia dabereji yalla labal ana wada e woteji ardinteedi di soldats CNT himbe di don na jawti jamma altinere fa weta talatare de tiagal ko police goto jokiti tiagal la jo moto taxi goto le commune na jago bobamako e nanan laaji kebaadi don no moto taxi goto sali darade ko police goto darti e mudon den woni ko doggiri do hana yarude dun lati sababu o gompo jo moto goto be didan fu don woni do be kiddi police en kay wala fu ko jebbi wide do kabar mudon ka syndicat moto taxi ngaji kanyen kay e kolliti metti mu ben e o masiba e be darta do o golle jottine Adama Traore wi kede ko Adama Traore wi kanko wonno hore jo syndicat national don no be moto taxi ngaji no Mahmoud Agari Salandire makko do facitango Alice
Don no moto taxi goto police en wi dun daro o jabay darade police o do riwimo o nangi lawol golo hana nangude le e doddu makon o hawroy e goto don no moto Jakarta don fu o dali aduna kanko ka gako dum betti ko mo hewondiri e mudum e do lawol gonno do moto Jakarta mu o dum nani yawti moto taxi o hokki himbe faahi fu golle ana metti sanni yide police en be yoppata be do yimbelle wada golle mu en ono newiri minen kam de mi de kanako be wara bande dabereji kantidi fewde e police embe yalla no be gordi e do dati amen dini ana wayto
mo intingol la morde kesse fa handen hala mudun ana heewi leydi meden di le gelle yogaje le sa hangala himbe yogabe maaje ke holitinde metti mubben fewde e de dabere mahu le region kuchala maajo tobe nangi illa altinere de lawol route nationale la 12 jarawol la kerol mali e burkina be mbi be njopata lawol gol fa do himmeji mabbe kunjana hore ali sise
Plateforme pelle bala société civile sauvant gawo wadi majere bete hande fa holitam mette mudum fewde lamorde kessele lidi amendi e ben jidi projet o golle mudum darne Abdul Karim Samba goto e majo tonobe
aujourd'hui
hande lidi amendi fu won ko jabanayi lamorde kesse den wordini so dum golli ramadu sikka fu wala hen waybe lidi amendi hebi ko tewtata ko mau majo tobe tacci lawol yo mali yade burkina ya hakune himmeji mabbe ana nokkutube gonto bayde cercle kuri yaya makan koni goto e majo tono be tun mine min jibe lata de cercle na dum min beeda mai kuri so e kuri be jidi beedude men be bayta ko be bindi ko be beeda mai kuri golle mudum wana ko tiidi ko min bawa yaade kiloji nogay didi fam jotto cercle goto mi itte dum ko mi beede cercle goddo mo min jata kiloji chapantate jeddi e mudum mena ka to do yimbe be yalti fa holita wiide himmeji mu em huntana ka hore de bindol mabbe mo doki gouverneur o be koliti kolde ono wordi yarde ni ka tonyange ana hen do wana ko labi dum leedi amendi le nyaloma hande o tiagal ko sariawol kunchano hore lamordo kesse de tabako region aji sappo e jenay circling aji temdere chapanjo e jego wulle mudum
ngado feeling aji mo mali sek umara sisogo wurtinama le fespako festival panafricain di cinema e de la television de wagadugu e monima mako mojinama le nokku etalon ko hormita bete talatarende o ngado feeling aji mo mali hebi labidi etalon de e yanenga rande hitande 1995 le film mako omo o noddire gimba le tira e dida berde dun wadi le hitande 1998 e film mako la geneve sek umara sisogo hebi ngenari ji kewde do tiagal runde afrique de o gorko ngado politika le mali sek umara sisogo latike ministre finatawa le mali hitande 2000 yade 2007 aduna harundu yambini noga igu o lewru fevrier ndu nyaloma kejanaado demle entirde o nyaloma UNESCO hunjani dun hore ille hitande 1999 faanda muni yo yirwinde demle e finatawa le mali illa leydi meden di bamti ndima ko modun lam o bami dabreji no jangingula de demle no ka chapande dubi tiagal dun o ani ndartaado heba ga lato no yidira dossier de la semaine Adama Amadou Haidara wadni ndu facitango Alice Cisse.
Mahamadou Keita jom suudu l'école goto ka holti wiide wattugol halaji kaltede le leedi amendi e le jande chuudi le college di ana wawi latade sababu landinde sukabe fa gasa
la langue maternelle
dengal yaaya darne mudum ana mun sande ne ngurdam ingel adam mide yidi laamu leedi ndi wada ko wawi du fu yalla ana faabo sukabe faabe keba faamude ko be janginte le demde godde hono français kan e nandore mudum e be jogi tiddalaji kewdi bangal mu dido halaji ka sukabe jangobe lycée sigaso fa yeto kitaka gundi ni dum jangirobe to e bamanan hore ka holti wede ana faama sanne ko be janginte ko ga yimbel wobbe gombe tumbe hala mudum wana bamanan hore faamu mudum kanyu en ka na tidi sanne dembe kaltede lelidi amendi janginte di kamin kam faama ta hin fi hun min nanta fe bamanan hore mi min koroborojo dengal datol gol yimbe wawi haldude mudum e juude kanko lasana jomasi pedagog yirwinde dembe kaltede lelidi amendi ana wawi nakude yeso kolleji fina tawa lelidi ni
si vous parlez
fa halde neddo e dengal gal nanata ne o hebata faamu neddo ka ko andirte lelidi amendi ni woni hala mudum miden bawi peelude dembe yaaya dembe kaltede lelidi amendi ele ko janginte le chuudi klasiji andinde tan wiide jande ele dembe amem le lycée ngaji di wana nukule de fu watte lelidi ni nukule kewde le saha lelidi amendi kanyu enka rafi monsieur m janginobe dedo demde ana mate tu
sakirabe di kabaruji fa andon ba hebude www.studio80.org na dun 37320 wassalam artisana golleji gonde le mudon ana buri tamere joy e wi horejo assemblée des chambres permanentes halima li golleji hono minijeri e metallergie herub ana fande ngata don le temedo ron fu atan goto tan kata hono golle bangal wayli tingol la ngureji le temedo ron fu na ya chapande njetton no be cultivide ka be fu be jogi titalaji bangal la almusadaji fa be dur en famke en alisise
kuli kuroto hawa yo muino lode o moda gollal gal faa heba no wurda go wi ronade lode so yilto damgal e damgal faa yeya dum wona hunde newinde fey dum saabi so mo yidi hebude nokku to o waawi jodaade faa wada golle o
nebe wuslam be reglami
mimi de muina furne lode potije kany ko nande mudum so gonga o mi hebata himsanne sabi golle o tampere mudum ana buri kebal mudum mi wala kalsi neddo ne waawa gollude fey so wala jawdi mi wala fu paabu to do kandu min ka ko tewtam min tan woni pawto do bangal jawdi fami heba mu inde kioske amu juinammi sera lawo ngol fami jukintina wadde golle ko gundu min ko
kanga barake
kongo tandina gollo guli tombok tutu o mo serti e hawa sabi kanko ka tiddala fu o heba e bangal hebugol makoto o jodo nga wi client en be buitike ila woldene fuddi le hitane 2012 o wido lumoji di taw fawi jikke mako fo heba sottude kulle de o mu inta do ni pade kan ko nande mudum
o wo goyde ayi
fuddi o do gollo ila le hitane 2002 mi yihi en tiddalaji kewdi ila woldene fuddi client en fandi arande yimbe le hewbe ana waranno do ma jonka wana non lumo fa lumo ni woni kumen bawata yewide sedo fay yimbe ngondo be le fedde munissement de ana waranno don arande ga jon kambe dube mutti rewbe le igube ure jonde mu en gombe falaje bamako do janginama jandeji kewdi le dido dati ngala nyaloma hande o le nokku o fay goto le hakkune mabbe ngana ngadobe golleji dibi janginado mudum sabe rafikaaki gollirdi min janginama jande balde tati e le hono chobal kan e jugam moƴƴinirte ila ɗeɗo ñalaɗe ka ƴuwi hen fey goto yettaki min kasen fa ƴeewa hono min gordi nadu fa hokka min kaaki gollirɗe ga ko jangguinami koka somi heeɓi kaaki ɗi mbawmi gollirde ɗin sikka fo wala hen wonko mbawmi waɗirde mamadou min koro trawole laamiɗo walde ne ɓe noddirta assemblé permanente de chambre des métiers wonko sifoto eɗo tiɗɗalaji ɗi ɓeɗo rewɓelle wondi fewde muɗum nde wimakko worɓe ɓuuri tinnade ɓurde rewɓe bangal tewtude jawɗi kaaki gollirɗi fa yetto heɓude nokku to jooɗo ɓeɗo yimɓe golliroɓe juuɗe mum ana huuli heddade caggal ga ɓe ngala jawdi koɓe gollira eɓe kuuli ñamande ɗum somi ɓettike fe rafi heɓugol maɓɓe jawdi koɓe gollira eɓe gondi fewde tiɗɗala mawɗo magal heɓude to jooɗo ɗum ko heewe rewɓele ɓe fuu a tawanle galleji mum nadu damal galleji mum jotto so waɗa jaaguji mum ko heewi hen ndu fuu ana wondi fewde tiɗɗalaji bangal heɓude ko yeeyete ko hoore tawi ɗiɗo tiɗɗalaji ne ana wawi heɓenede jogalal noon holitiri wiide kanko monsieur trawle le wimakko rewɓel hewɓe kañum en ka fuɗɗi wawande hoore mum diga dege kañum kulle fuuɗe anduɗon ko wawi waytede bangal ñamalla rewɓe ɓuuri wadde golle muɗum ɓeɗo rewɓe ana ɓama e golle sukaɓe rewɓe fayetto sukaɓe worɓe satu yimɓe ɓe ana jilla jaagu o e golle koɓe gatta ko saabi kaaki ɗi salla ittete yimɓe minnoɓe jeeyoɓe ɗum tan no fade haala jaagu haalede haala homo woni muƴinɗo hani haalede
tafu
andinde tan wiide ko heewe rewɓele golliroɓe juuɗe mum golleji ɗi watta ɗi ana waɗa so leydi amen ndi ande